waka, ntate, ela ntate waka, ntate, ela ntate waka, ntate, ela ntate waka. Nekile kwa na landani, kafika kabetse tsa matata, ela ntate, ela ntate waka, ela ntate. Nekile kwa na landani, kafika kabetse tsa matata, ela ntate, ela ntate waka, ela ntate, ela ntate waka. Ntusitse matsetse, ke phela ka lekwete, lekwete le le tete, e se fara ke tsong. Na ke ntusitse matsetse, ke phela ka lekwete,
Tell me.